subito andare a un bagno.
Uomem c'ho cosa bea!
Bado tuna muda,
muda
wakumulika kwenye giza,
giza, giza.
Hey, no one knows tomorrow. Tunaishi ila kuna nyingi kasuru.
Look at my success, you can't believe it. Mafanikio anahitaji kuamini, so believe it. Every single day you get a little bit better. Nachohakikisha ni kufanya zama za zamani kuwa new era. Life becomes easy ukikubali kupokea changamoto na mafanikio yako mbali. Ni kama mtembea kwa miguu ndo anayejua umbali wa safari. In case you don't know, struggle ni aina ya mafunzo. In case you don't know, uzuri wa mwanamke ni tabia na sio umbo. Kibaya ni kwamba maisha ni kama penati, ukipiga mara moja ukikosa muamuzi ya kuambia urudie tena. The same na uhai, tunaishi mara moja, pumzi kikata upumue tena. Vumilia, teseka, kuwa na uvumilivu. Vitu vikubwa vina take time, cha msingi work hard, work smart, pasina uvivu. Utalala njao kishi ncha vipara na wesi ni msusi. Sababu kukatishwa tamaa, kukubali kukatishwa tamaa ni vitu viwili tofauti. Na hatujawahi kujiamini kila wakati. That's why fear is our constant companion. Kitakachoniumiza sio kuanguka, bali kushindwa kunyanyuka kila ninapoanguka. Ukuaji huja kupitia juhudi na mapambano endelevu. Ukubwa hupimwa kwa fikra na sio ndevu. Kumbuka kwamba kwenye nyakati ngumu ndio utajua nani rafiki wa kweli na nani huo unahisi ni rafiki wa kweli. No matter what, keep pushing forward. Keep struggling, siku njema zinakuja mbele. Katika maisha ya kila mwanadamu hakuna uhakika wa kurudi. Tunachotakiwa kufanya ni kukubali ukweli na hakuna budi. And I'm glad, sababu hata nikinuna maisha hayawezi kubadilika, huo ndio ukweli. Ni mafanikio pekee ndio yatakayokuepusha na zao kejeli. We as human are not meant to be satisfied completely. So keep pushing maji, cause ukimtegemea mwanadamu, forever you will be living in a world of regret and disappointment. Never give up.
Bado tuna muda,
muda
wakumulika kwenye giza,
giza, giza.
Hey, no one knows tomorrow. Tunaishi ila kuna nyingi kasuru.
Apart from time, praise of the essence. Until absence yako iwe gift kwao, they don't value your presence. Nina mashida kibao, lakini si reason enough ya kuwa ungrateful. Huwa tunaspire kukua better, lakini tunasahau how hard we prayed to get where we currently are. Lord, I'm thankful. Greatness huanza na dream but silali. Sting ya nyuki ndio reason na appreciate sweetness ya sali. Kubali, kama si our mom's prayers, hizi struggles ingekuwa zimetumaliza. Na hata ukue mzuri binadamu ni wakusahau, Yesu alimuua juu alitenda miujiza. Nimejaribu kubuild relationship based on trust, na mafarisayo hapa duniani wananikumbusha mno urafiki kuliko wa pesa. Hadi ile siku nitakufa mimi sikufi moyo. Afadhali tufe njaa, mind ni mateso kwa kibogoyo. Na mzazi akikunyima wembe anakushow love, si uchoyo. Life ni struggle na kila mtu ana yake. The best things in life are not things, they are people. Na mnikumbuke hata ile siku mtanibadilishia jina na kuniita mwenda zake. Na serikali si ya kutusaidia ila ni ya kulinda tabaka. Si waliomsulubisha Yehova ndio sasa wanasherehekea Pasaka. Na mnakumbushwa ufisadi serikalini sio kosa, lakini kuongea dhidi ya huo ufisadi ndio kosa. Afrika shida sio pesa, akili ndio tunakosa. Vijana wana ajira, lakini lengo ni kukeep them poor but buy them cheap. Kwetu tumeua utaifa ili tujenge ukabila. Na ujinga ni kukosa kuishi juu unaogopa kifo. Uoga uzui mauti, utakufa tu. Kwanza kifo kinapenda waoga sana. Nasema, majaribu ni mengi, we omba sana. Anaezoea kupewa kianza kujitafutia ndio ale ashibi. Struggle ni ile ile, uwe na kuru wa manyasubi.
Bado tuna muda,
muda
wakumulika kwenye giza,
giza, giza.
Hey, No one knows tomorrow. Tunaishi ila kuna nyingi kasoro.
Kukatishwa tamaa na kukubali kukatishwa tamaa ni vitu viwili tofauti. Afadhali tufe njaa, maindi ni mateso kwa kibogoyo. Na hatujawahi kujiamini kila wakati. That's why fear is our constant companion. Anaezoea kupewa kianza kujitafutia ndio ale ya shipi. Struggle ni ile ile, uwe na kuru ama nyasubi.